wanasiasa wa sasa Afrika wana kiu na madaraka, wanatumia nafasi binafsi kunufaika. Wazalendo tumebaki tunataabika, chini kwa chini moshi unafuka. Vita baridi iko siku vitalipuka. Rushwa imetawala mamlaka, ndiyo sababu mataifa ya magharibi yametufanya shamba la bibi. Wamekomba kila kitu mpaka rubi. Ya Rabbi, toba, kumbe waliacha dini za Kiyahudi. Vita na jihadi, Mwafrika sina budi, budi kujirudi kuikomboa nchi yangu ya ahadi. Achia mbali itikadi za kifisadi, mtu huru nanga nangoa. Kuta za kibepari na bomoa, na pinga sera za kijinga. Mhenga naona taswira inavyokulenga, mwanga unapaa juu ya anga. Kwa ungo ama kiungo cha mwili wa albino ulichokipata kwa upanga, Mola tuepushe na majanga wa anga. Tumechoka kutanga tanga, ingawa siku bado zinasonga. Huyu nyoka mwenye sumu bado anazidi kutugonga. Wananchi yatupasa kukaza ndonga, kaza ndonga. Obsessed with their position, corruption and greed they rule our politicians. They abuse our constitution. They have no limitation. Lack of education pushes the nation in the wrong direction. The people, our citizens, living in a deplorable conditions, pretending to be democracy, but there is no transparency. This government, it's a conspiracy. Peaceful Tanzania, only a fantasy. The police force is a such a disgrace. Extortion and fraud all over the place, silencing our voices just to save face. Then the youthful revolution disappears without a trace. Yeah, oh yo, boy, I'll lay yo. Hero, peace at the making of the nanu. Hero officer, the making of the nanu.